ngobunye mase sehlukene sithanda sami. Wakhanya pa ngibona wonke amaphutha. Kusaye ngobunye mase sehlukene thina bani. Wakhanya pa ngibona wonke amaphutha. Kusaye ngobunye mase sehlukene. Wakhanya pa. Nombuso mina mangelo uwe ngoma ngaba sangithandi wenombuso mina mangelo uwe ngoma ngaba sangithandi wenombuso mina mangelo uwe ngoma ngaba sangithandi.
What do you want to do?